Chabora baweri ratu wabura mpisega wenja wiso Songa wamporogo manebo alivaza ya alifana kage Nange mbara ilira anje kuja gombo ziru endi umura Nja kufubango kubara genja ureye bimbamu Nakatini na chendese ama tumu ganja zikeku Mbara kebi wala genya mawanga gafetu vizinazeku Wabata situnka na mkwano tura Ora beka tonda waka baby tone musi Nganta kanjute nye wapaka bate Haka songa nika kukako webi hafa biona Kune nyaba jaja fekubaba kora nsobi Orotu temere mpenda musimu nezitu daganya Nemizi mujandi ititu amba kubana mbuga zine njuwazisa Mazi majandi mundaze ya jiwango uyinzo kutuboranya Ne ya reto rugero luwagiro kutayandi kandavi Mwese gula miramu geyo jiagenda ya ramurayo Woyiyo tikaramu yefumu nga jogonjo zebikaruwa Abandi bate bate sane mutereza angechiba jisobi Zechete angu vya kumukazo mchigani jeunya Ngate babanya kanga mutabalo wano nivabetiza Hivyo vya vise viko bemisa ijafo wano rinja ukana Netwe tirimbula ulioru ketenga mbindu wa mutali Simanyo bachiriva wa mirembe jafejino nejirita o Zechinkanga nyoburi wenchi jukirambula noturu Obanga wali wensa vya bange Zemba tetesa Jifabe mirembe jino tuandye senye Habenda wali nensa vikiriza Na yate chiruma Kwe kuondero muere nesalumanya Tunura jemba rengeza Uwe Omgezi ekarira mu Kafanya na chimarawu Enu kwanga mchieba na ngetwe yambe Zehu changa mbao sirina chemanyi kubienja ukana Wachi sikire sobinze we mirembe jine jise jitao Omano ruzari wane fuke mpisa mubyo mbulira Mchitake zanga neboli bofudo kanzo mnyoro Songa no mnyoro nga sanzo mganda wanda kakinyi Nario kakweka na sanga kwebabuli tentulia na bafu Oraba tuweka nangana mawanga wano mwetu zaribuwa Ngapocho kera konti zendi webu kedingo ya jiso Esoro dipuloka kwa ringa mbasika kajuru juru Ngapazo mtuwa kwa tiwa kumsanyi uru limiru Chemfambe kwa sabachacho msinji basima mubi Ogwe kose sango busale nebiso nebetirimbura Simanyo bachirifao mirembe jafejino nejiritao Zechinkanga nyoburi wenchi jukiramburu anokulu Omugezi ekabirako Owe Tunura jemba rengeza bagamba baganda tweyisa bubi naye nga twabakola kigwe bwolowooza ennyo ekitwalanya nze ndaba tufuba nnyo wano buli ggwanga ne tulisembeza tewakyali abayiganya fa b'emirembe gino twakyusa nnyo ab'ensobi zaaliwo tetugaana naye ebyo twandibirese ne twegatta wamu mu kuzuula amayisa agatufaananya nze bwe nkukwana ku muze gugwokola leka gifulampalana bwe nkugamba onyizeefuna akatambaala kakuyambawo abalala bw'ava emmanju tanaaba nangalo zaakwata ddigobe bw'ossa n'abampemba abatambala ngoye ne b'omwekubako kyenva nsanyukira abaakoppa empisa ne beeyoyota bangi beewasiriza n'abakazi abaganda olw'endabikaye naye kye twemulugunya obunyika nsaba tutangaazeemu lwaki ffe bwe twagala okuwasaako ewaabwe tebatuganya nze ndaba n'obujja amawanga gaffe wano bwandiweddewo bwate bwandivudde wanga mwannyoka omuganda yamwetise obanga waliwo ensobi abange nze mbatendesa ifa b'emirembe gino twandyesonye sigaana waliwo ensobi eziruma naye ate ekiruma kwe kuwondera omwere nesaalumanya omugezi yeekaabirako woe olutalo namuzisa ekintu kino kikulu ekimpoganya obujja bujja kumalawo amawanga gaffe wano bwe tundasabe ekyokuwoza zandizeemu ne zivuga obusajja ne bukirana gwe kikuyamba kikumisayinga egyo egitirimbulwa kubane bwe tuneeriga ne twekuba amasasi omuddiriŋŋanwa kizibu okwenkanankana nga ggwe bw'okirowooza mutima gwo lwaki okwatibwa enfutwa ku by'olaba ebirungi bye nkusingako nze yandikuwadde amagezi mwe nayita n'obituukako olwo olususu lw'omuganda lwawufu naye nga kiva mu kulya naawe egyokyuseeko mu kifo ky'akawungo lye nandigobe nze neegombanga ebinyankola ebiwala ebyebitiggula kinava mbyebuuzaako ne bimpa n'amagezi ne ngakozesa baŋŋamba n'owuwoomuwe nga ku bbonga alyoka asagale kati bukyamutandika nga yeenogodde atyonyenya n'omutwe kati njagala nfuna omulugwala mpabula ekyobutambuze abakazi ddagala kirye baabawa okuwona obwenzi mu maka ne bw'aba omugisu bw'olabanga ekirungi kyakusingamu nze nkuwadde nga buwagenda ng'omulaba omwebuuzeeko tulyoke tweggyemu akasigo bajjajja ke baatusigamu nga twegasse wamu mu kuzuula amayisa agatufaananya obanga waliwo ensobi abange nze mbatendesa kifa b'emirembe gino twandyesonyiye sigaana waliwo ebikyamu ebyo naye ate ekiruma kwe kuwondera abawere ne saalumanya abadda baalina ensobi kkiriza naye ate ntesa kifa b'emirembe gino twandyesonyiye woe omugezi yeekaabirako gye mbalengeza woe olutalo namuzisa www.mp3ugandanmusic.com